This message by Brother William Marion Branham was delivered on Saturday morning, April 24, 1965, for the Full Gospel Business Men's Fellowship International Breakfast at the Clifton's Cafeteria in Los Angeles, California, USA. Message OU. Ya Frère Branham ete ami na mikolo na mokolo tuku mibale na mine na ntongo na sanza ya mine na mobu 1965 ete ami epai na bato ya Full Gospel Business na liangai na bango monene na Clifton Cafeteria na Los Angeles.
Thank you, Brother Shakarian, and good morning, friends. Certainly good to be here in Los Angeles again this morning prior to this great convention and the oncoming meeting of this coming week over at the Embassy Hotel.
Natondi yo ndeko Shakarian. Mbote mingi badinga nangai. Ezali solo malamu kozali susu awa na Los Angeles na ntongo ya lelo. Liboso na likita monene oyo pe na lengianga ni ya poso oyo ezali koya kuna na Hotel Embassy.
I'm expecting to see you all over there, and we're all under a great expectation to meet our Lord Jesus and see him over there. He promised that he would be wherever two or three was gathered together, he would be there.
Nazali kolikia ete na komona bino nyonso kuna. Bongo biso nyonso tozali kozela na motema lukulu kupenza po na kokutana na nkolo na biso Yesu po na komona ye kuna. Alakaki ete akozala esika bato mibale to misato bakoyangana akozala wana.
And I'm sure that I met him this morning as I come up the steps here in this auditorium when all the people with great anticipations waiting for the breakfast and the speaking.
Hey, naebi solo ete nakutanaki na ye na ntongo ya lelo wana nazalaki komata na ibuteli po na kokota awa na eyanganelo oyo tango bato nyonso bazalaki kozela bilei na ntongo pe liteya na mitema lukuluku.
It's good to be gathered here with you. And to the radio audience, there's so many in here there. I had to go down on the next floor and speak to a few.
Pe ezali malamu kosangana awa elongo na bino. Pe po na balandi na radio. Bato baliki mingi awa na kati bazali na sengela ki kokita na etage oyo elandi po naloba na ndambo na bato.
Seen so many requests, heart trouble and different ailments of their bodies, and we're here now to pray for the sick and the afflicted.
Bongo namoni malombo ebele penza pasi na mitema makono ndenge na ndenge ya nzoto na bango pe tozali sasa ipe awa pona kobondela pona babeli pe bato na mawa.
Just as I got top the steps, I'm looking at the old gentleman now. He came up to me and said, Brother Branham, years ago, he said he had heart trouble so bad that they thought he was going to die.
Bobele tango na komaki na suka ya buteli. Nazali kotala elombe mobange yango sikawa. Ayake pa inangape alobaki. Ndeko Branham, mibu eleki. Alobaki ete azaraki na pasi makasi ya motema. Na lulenge te bato bakanisa ki ete alingai kokufa.
I had prayer for him, and grace of God healed him, and here he is this morning weighing his 80. He's just rejoicing. So that makes us take new hope.
Bongo na bondela ki pona ye, pe ngolo na nzambe ebikisa ki ye. Pe ye oyo na ntongo ya lelo, aleki mibu tuku mwambe. Azali penza kosepela na bongo yango izali kosala ete tozwa.
And now I'm certainly soliciting the prayers of the people out in the radio land as well as here.
Pesi kawa, nazali solo kosenga mabonde li na batoyo bazali kolanda na radio lokola pe ya baoyo bazali awa.
After I leave this meeting, I'm going to Europe, down into Africa and around all meetings. And this is going by a vision, so it's going to be a great meeting there, I'm sure.
Si mananga kulungona lianga nyoyo, na okende na mayanga ina Europe, kino na Afrika, pe zonga zonga. Pe yango ezali kotamole yenge bene na imono ni moko, na bongo ekozala lianga ni munene kuna na tembete.
And I felt for years that the Lord has wanted me to come back, the little humble ministry that He gave me. I don't think He's quite finished with it yet over there.
Pe na yoka kikati na mibu ebele, ete nkolo alingi ete na zonga. Mwamo sala na komikitisa, ya komikitisa. Oyo apesi ngayi na kadisi ete asisi na inopenza na yango kuna te.
Seemed like there might be a soul somewhere that I could catch in the gospel net, the one that He's given me to sing for the people, a way of divine healing, praying for the sick.
Imonani lokola ete moto moko, akuyuko zale isika moko boye, oyo nakoki kokanga na monyama na sango malamu, oyo apesa ngayopo na kolobo bato na nzela na kobikisa mana nzoto kouta na Nzambe, kobonde la pola babeli.
And I certainly solicit your prayers, both you people here and them are out in the radio audience.
Solo nazali kosenga mabonde li na bino. Bino baoyo bozali awa pe baoyo bazali kolanda na radio.
I don't have time to take a text and preach, which I'm expecting to after a few minutes here in this auditorium. But just to speak and to you a few moments to get acquainted.
Sika wanazana tango te ya kukamata bobele likomi, peko te ya yango, yango nde, nazaliko zela sima, na mwa miniti awa na yanga niloyo, kasinde ya kusulula na bino mwa ntango mokepo, to yebana.
To the people out in the land, I'm going to have prayer for those out there right away, and you here also.
Pena bato yu bazali kati namboka na kubonde la pona bango. Sika wape po na bao yu bazali awa.
And I'm certainly glad to meet all these fine new friends that I have never met before, just come in contact with them this morning.
Boye dazali solo na isengo ya kukutana na baninga malamu. Nyonso yu ya sika uyu na ilo nakutana na bango te bao yu na utiko kutana na bango bobele na tongo uyu.
We've been having great times in the services and other places. I don't get out too much anymore. It's so busy.
Tuzali kolekisa batango malamu na mayanga ni bisika na bisika. Nazali lisusu ko bima mingi penzate. Mosala ezali mingi.
We just try to keep the road hot between Jeffersonville, Indiana and Tucson, Arizona, where we moved out there a few years ago by a vision of the Lord that sent us out there to not knowing where I was going.
Tuzali kosala bibembo mingi kati na Jeffersonville, Indiana, pe Tucson, Arizona, epa ito komi kofanda eleki mwa mibu, yenge bene na imononoli yankolo, oyo etinda kibiso, kuna kozanga koyeba, isika tozalaki kokende.
And many of you here at Clifton's, I spoke to you a little before I left in a Phoenix meeting of a vision that had come of seeing seven angels in a cluster.
Pe mingi kati na bino awa na Clifton, na lubelaki bino, mwamo ke liboso ete na kende, pele yanga ni ya Phoenix, nantina na imone neli, oyu namonaki lisanga ya banje sambo.
I know to the radio audience, perhaps many of you are not full gospel, and this may seem a little mysterious to you, which it would to me, but there is.
Pe na yebi, epa ina balandi na radio, mbala mususu mingi kati na bino, bandi banka mubimba ya sango malamu te. Pe yango eko kiko zara loko la mwali kambo ya kokamwa pona bino. Oyo eko kakiko zara bongo, ngai kasi ezali.
anyone who can explain anything, you don't have to accept it anymore by faith. It's things that we cannot explain that we have to accept by faith.
Soki moto moko akoki kolimbola likambo moko boye osengeli lisusu te koyamba yango na nzela na kondima ezali makambo oyo tokoki kolimbola te ezali oyo tosengeli koyamba na nzela na kondima.
We cannot explain God. No man can explain God. He's sovereign, he's great, mighty. We just accept it because we know he's there.
Tokoki kulimbola nzambe te, moto moko te akoki kulimbola nzambe. Azali na bokonzi suka te, azali monene pe na nguya. Tozali bobele kuyamba yango po ete toyebi ete azali.
And then by our faith in accepting it, he brings a response back to us as the baptism of the Holy Spirit, which I'm just going to speak to you about in a few moments here, on God's way, our place of worship.
Pena nzela na kundi manabisu, na kuyambaka yango, azali kuzungi selabisu yano, libatisi ya Mwalimu Santo. Yango nde na kolobela bino sika wana mwa ntango moke awa, likolo na lulingi na nzambe to isika ya kusambela.
And the only place that you can worship him, the only place he'll ever meet you, is God.
Pe sika bobele moko oyo koki kusambela ye, isika bobele moko oyo koki kokuta na ye, esengeli.
It's one church, one place, one time, one people, and all that God meets. And it's, I hope that the Lord blesses the message to your heart here.
Kati na nyonso lingomba ezali se moko. Esika se moko, ntango se moko, libota se moko, oyo nzambe azali kokutana na bato. Pe nazali kolikia ete nkolo akopambola sango oyo epesami mpona mitema na bino ba oyo bozwami awa.
Now, coming to Tucson, it was strange. Those visions speaking to you in the name of the Lord.
Sikawa, kokoma na ngai na Tucson, ezalaki ndenge na bibone neli. Oyo ezali kolobela yo na nkombo na nkolo.
Not one of them, as I ever can recall, will ask anyone else, they can recall any time that he ever did say anything, but what was the truth? It always happens just the way he says it will happen.
Ata moko te, kati na yango, ndenge na koki komika nisela. Bokoki kotuna moto ata pena ni soki bokoki komika nisela tango moko buyi. Oyo asila penza koloba likambo moko boye bongo ezanga kozala solo ekokisa makatango nyonso bobele na mutindo oyo ye alobi ete ekokokisama.
And he's supposed to, according to the scriptures, return to us in this last days and this type of ministry.
Pe yenge bene na makomi asengeli kozonga epai na biso na mikolo oyo na suka na mosala ya lolenge oyo.
That'll be after the baptism of the Spirit and speaking in tongues and divine healing and so forth, these things.
Yango ekosala masima na libatisi ya Mwalimu Santo, koloba na minoko ya sika, lobiko na nzoto kouta na nzambe pe bongo na bongo, makambo nyonso wana.
The capping of the Pentecostal message is what we're speaking of today. This ministry of the Christ himself impersonated among his people with the very same things that he did when he was here on earth.
Kosukisama ya sango ya ba pentecôtiste yango nde tozali kolobela lelo. Mosala oyo ya Kristo ye moko azwi nzoto kati na bato na ye na makambo yango moko peza oyo asalaka tango azalaka awa na mabele.
In his body, the bride, which is part of him, doing the same things as husband and wife or king and queen just before the marriage ceremony.
Kati na zoto na ye, mwasi na libala, oyo azali eteni na ye, oyo azali kosala makambo yango moko lokola mwasi na libala, mwasi na mobali, to mokonzi na mwasi na ye, penza penza liboso ya mululu na libala.
This week, the Lord willing, wish to speak some on that out in our campaign here at the Embassy Hotel. And kind of get acquainted in my humble way of doing it.
Na poso yo soko nkolo alingi, na ningi koloba moke likolo, na yango, na lianga ni na biso ya kopala ningi sasango awa na hotel Embassy, pe ko meseni sabato na mwa moke na esale li nangai ya komikitisa.
The time and the hour that we're living, if a person don't know which way to go, what to do, or how to turn, you're not walking by faith anymore. You're just guessing. You're presuming. And presume is to advance without official authority.
Tango pe ngonga oyu tozali ko bikela. Soko moto ayebite nzela nini alanda, nini asala, to ndenge nini abaluka. Ozali lisusu kotambola na kondimate, ozali bobele kokanisa, ozali kobanza, pe kobanza, ezali kokende liboso kozanga bondimi ya solo.
So if we haven't got the real official authority to know what God said would take place in this hour, how are we ever going to face this hour?
Bongo soki tozali na bondimi ya solo, solo te, po na kuyeba oyo Nzambe, alobaki ete kosala mana ngonga oyo. To kosala ndenge nini po na kotelemela ntango yango.
And we've got to face it knowing by faith in His Word the things that's supposed to be happening now.
Pe tosengeli kokutana na yango. Kuyebaka na nzela na kondima kati na liloba na ye makambo oyo esengeli kosalama sikao.
And the condition of the nations, the condition of the people, condition of the church, and so forth, we got to know that, and then how to walk out to face it.
Pe lolenge ya bikolo, lolenge ya bato, lolenge ya lingomba pe bongo la bongo, to sengeli koyeba yango pe, nasima koyeba ndenge nini, kukeni kukuta na yango.
If you don't know how to do that, you're just what we used to call kind of haphazardly, just jumping, hoping to be here, hoping this and hoping that, and will it be?
Soko yebi ndenge ya kosala yangote ozali bobele oyo tumesana kiko benga lokola komeka muzindo na mosapi komibwaka mbala moko na mayi na ilika ete likambo ekosalama kulika oyo pe kulika oyo kuna pe ekosalama.
But God don't want us to do that. He wants us to know what He has said about this day and then meet it by faith because He said it would be that way.
Kasi Nzambe alingi te ete tosala bongo. Alingi ete toyeba oyo ye alobaki po na lelo. Na sima, tokutana na yango na nzela na kondima po ete alobaki ete ekozala bongo.
And we know your truth then because you haven't got some person's word for it, you got His word of what we must do.
Bongo na tango yango wana nde tokoyeba ete ozali kati na solo mpo ete ozwi maloba ya moto moko boye te esika na yango te ozwi liloba na ye moko mpo na oyo tosengeli kosala.
And we're hoping that our Heavenly Father will grant this to us this week.
Pe tozali kolika ete tata na biso oyo azali na likolo ako pesa biso yango na poso oyo.
Now I'm sorry that I cut off of what I was saying a few moments ago about coming to Tucson. And I thought myself that it was the end of my life.
Sika wabolimbisa ngai ndenge nakataki lisolo oyo nazalaki koloba eleki mwa ntango moke na ntina na bokumi na Tucson. Bongo nakanisaki ngai moko ete ezalaki suka ya bomoi na ngai.
No one could ever stand that shock of that condition that happened in that vision that morning about 10 o'clock at home that would ever be able to live after that.
Nakanisaki ete moto moko te akogi koyikela mpikolo kito ya lolenge wana oyo esalamaki kati na emonoli wana na ntongo wana pene na ngonga zomi epai na biso bongo akoka kobika sima na yango.
Well, I come to Tucson making arrangements with my son, for my wife and children to go with him after I was gone, because I thought it was my end.
Eh, nakoma ki na Tucson. Toyokana ki na mwana nga mobali. Poete mwasi na nga na bana baya. Elongo na ye wana esilaki nga kokende poete na kanisa ki ezalaki suka na nga.
And in Phoenix, the man, the meetings before it happened, I told you just how it would happen.
Pe ngai na Phoenix, pe ebele na mayanga ni liboso, ete yango isalema, na ebisaki bino penza penza ndenge nini, ilingaki kusalema.
Well, a few months after that, I was up in Sabina Canyon one morning, which is just north of Tucson. I was up there to pray.
Buye, mwa basanza na sima, nazalaki na Sabina Canyon, mokolo moko na tongo, oyo ezwami penza epai na likolo na Tucson na zalaki kuna pona kubondela.
And while I was praying, I had my hand up in the air and saying, Father, I pray thee that thou will in somehow help me, give me strength for the hour that I'm now facing.
Mungu wana ezalaki ngai kubondela. Natombolaki loboko likolo, nazalaki koloba tata, nasengi na yo ete, uko kakosunga ngai na mutindo moko to mususu. Pesa ngai makasi pona tango oyo ezali boso na ngai sikao.
And if my work is finished here on earth, then I must come to you. And it's not as I regret coming, but I know that you'll take care of my family. And I'm just asking for strength for this hour. And something struck my hand.
Pesoko mosana ngai sili awa na se, na bongo, na sengeli koya ipai na yo. Pe ezali te nazali na mawapo na koya kasi na yebi ete okobatela libota na ngai. Pe nazali bobele kosenga makasi mpona ntango oyo bongo eloko moko etutaki loboko na ngai.
Now radio audience, this may seem strange as I have said, but it's the truth and God is my judge.
Sikawa balani na radio oyo nauti koloba ekoki komona ndenge kasi ezali solo. Penzambi nde musambi sinangai.
I looked at my hand and there was a sword. Had a sheath over the handle part, and the handle itself was made of pearl. It just looked like kind of a gold-like guard over the handle part.
Natalaki na loboko nangai boye, namonaki mopanga. Esimbeli na yango, ezalaki na ezipelo. Bongo, esimbelo yango moko, esalamaki na mangaliti, pe emonanaki penza lokola ete esimbelo na yango ebatelabi na eloko moko lokola wolo.
And the knife itself looked rather like it was kind of a shiny, like, oh, something like chrome or something glistening in the sun.
Pe mbeli yango moko ezalaki komonana nde lokola ezalaki kongala, oh, eloko moko lokola ebende ya pembe to eloko moko oyo ezalaki kongenga na moyi.
Now it's about 10 or 11 o'clock in the morning, way on top of a mountain. You can imagine how a person feel that I'm in my right mind would feel standing there with a sword from nowhere, people for miles and miles holding that in your hand. I felt of it, tucked and waved the blade back and forth, and why it was a sword.
Bongo ezalaki pene na ngonga ya zomi, to ya zomi na moko na tongo, kuna na likolo ya ngomba, okoki komikanisela. Ndenge nini, moto, lokola ngai boye, nazali komiyoka ete moto na ngai, ezali kosala malamu. Akoki komiyoka, etelemi ye, wana na mopanga oyo euti wapi, mosika penza na bato, asimbi yango na loboko, nasimbaki yango, nakamataki yango, pe na pepaki mbeli na yango, ngambo na ngambo, pe ezalaki penza mopanga.
Now look around, I said, well now how could that ever happen? Here I am standing here, right here, and no one around for miles and miles, and where did that come from?
Mungu natalaki zonga zonga na lobaki, sikawa isalami ndenge nini, ngayo natelemi awa penza, awa pe moto moko te azali awa, bazali musika penza bongo yango euti wapi.
I said, well, I suppose maybe it's the Lord telling me it's my end time. And a voice spoke and said, this is the sword of the Lord.
Pe na lobaki nabanzi ete ikoki kozala nde nde kolo azali koyebisa ngai ete tango na ngai ikoki na ekomi na suka bongo mongongo moko eyokanaki pe elobaki oyo ezali mopanga ya nkolo.
And I thought, well, a sword then is for like a king to knight, you know, how they used to do in England and different places. I thought that's what that is for, to knight.
Pe na kanisaki mopanga na bongo tia na yango ezali nde esalamaka epai na mokonzi kopesa ebuneli epai na mobuti mpunda boye ndenge ezalaki kosalema na Angleterre pe bikolo ndenge na ndenge na kanisaki yango nde ntina yango kopesa ebundeli epai na mobuti na mpunda.
And I thought, well, maybe I'm supposed to lay hands on people. I had all kinds of human mind can be all messed up, you know, you don't know. Our mind is finite, his is infinite.
Pena zayi kwanza ye mbala mosusu esengeli natiela batu maboko nazalaki na lolenge nyoso ya makanisi ya moto moto ako kikoza na mobulu buyebi kozanga ete oyeba makanisi na biso ezali na ndelo oya ye ezali na ndelo te.
So and as I was, then it left my hand and I didn't know where it went, just disappeared.
Na bongo pe lokola nazalaki na yango na bongo elongwaki na loboko na ngai pe nayebaki te epai ekendeki elimwaki poisa.
Well, if a person didn't understand a little bit about spiritual things, you'd go crazy like that. You'd be standing there and wondering what happened.
Soki ezali moto yo azalaki na lisoso li ata mokete ya makambo ya molimo okoki kobela liboma kaka boye okozala wana komituna likambo nini esalami.
And he said, the vision is not your end time, it's for your ministry. That sword is the word. The seven seals will be opened of the mysteries of.
Pe alobaki emononeli yango ezali suka ya tango na yo te, ezali po na musala na yo. Mopanga yango nde liloba bilembo sambo eko kangolama mabomba miya.
And then 2 weeks after that, or 2 months rather after that, I was up in the mountain with a bunch of friends when it happened.
Na bongo poso mibale sima na yango to kutu sanza mibale sima na yango nazalaki na ngomba elongo na lisanga ya baninga tango yango ilekaki salemaki.
Seven angels, just as clear as you're standing here, came sweeping down from heaven. The rocks and the mountains rolled out and down the hills, and people stand there were screaming and going on and on, dust flying everywhere.
Bange sambo polele penza ndenge bozali boye bakitaki na mbango kouta na lola mabanga elongwaki na bangomba pe ekitaki na se pe bato oyo bazalaki wana bazalaki koganga pe kokamwa boyebi pe putulu e mataki bisika nyonso.
And when it was, he said, return to your home now, will be each angel will be one of the seals of the seven seals.
Pe ntango esalamaki alobaki zonga epai na yo sikawa ekosalema mwanje moko na moko akozala elembo ya bilembo sambo.
Which is on tape, and the book will be out pretty soon, being now it's kind of grammarized.
Yango ezali na bande pe buku yango ekobima na mwa ntango moke po sikawa bazali toloba ko grammatize yango.
As you know, my grammar is not very good. People wouldn't, you just have to be people that love me and know how to understand me on my grammar.
Ndenge boyebi yango grammaire na ngai ezali malamu penza te pe bato bakolinga te bosengeli penza kozala bato oyo balingi ngai pe bayebi ndenge nini kosola na ngai na grammaire na ngai.
But some theologian is grammarizing for me, and taken out all the I don't even know. So I heard someone laughing, so I guess that grammar eyes wasn't right.
Kasi moto moko na likindo moko azali ko grammatize yango pona ngai. Azali kolongola nyonso ya malamu mbala mosusu na lobi liloba oyo ebongite na yebi atate na bongo na yoki moto moko kuna koseka boye na banzi grammatize elongobalite.
But like the Dutchman, you take me for what I mean and not what I say, maybe.
Kasi lokola moto na Hollande wana alobaki solo bososola ngai na oyo na lingi koloba kasi na oyo na lobi te.
And it's just 3 minutes now, I'm told, until the closing of the program.
Pe etikali bobele minute misato pamba bayebi singai po na kosilisa emission oyo.
Now you dear people out in radio land, and you that's sick and needy here in the audience, would you just lay your hands on each other now while we have this word of prayer for the sick?
Sikawa, bino balingami balandi na radio, pe bino baoyo, bozali kobela pe bozali na busenga awa na kati na yanganelo. Bokoki kotia maboko moko na mosusu, na tango yo tozali kobonde la moke pona babeli.
Now Jesus said his last commission to the church, these signs shall follow them that believe. Them that believe. If they lay their hands on the sick, they shall recover.
Sikawa Yesu, na itina na ye ya suka, epai na lingomba alobaki. Bilembo oyo ekobila bango bakondima. Soki bati maboko na babeli bakobika.
Dear Heavenly Father, we're like children today. We're obeying what you said do. We are laying hands upon all these telephone requests.
Molingami tata na lula. Tozali lokola bana lelo. Tozali kutosa oyo yo lubaki ete tosala. Tozali kutia maboko likolo na malombo nyonso oyo tozui na zela ya telephone.
Thou seest them out in the land, out there, how they're needy, the suffering. You see those here that are needy, suffering.
Uzali komuna bango, kuna na mboka mobimba, ndenge bazana bosenga. Baoyo bazali konyokwama. Uzali komuna baoyo bazali awa. Oyo bazali na bosenga konyokwama.
And we are committing them to thee, dear God, with this faith in thy word, that thou hast said, these signs shall follow them that believe. If they lay their hands on the sick, they shall recover.
Bongo tozali kopesa bango epai na yo, Nzambe mulingami, na kundima, oyo kati na liloba na yo, oyo olobaki, bilembo yo, ekubila bango bakundima. Soki bati maboko likolo na babeli bakobika.
Grant it, Lord, in Jesus Christ's name, amen.
Kukisa yango kolo na kombo na Yesu Kristo, amen.
Thank you, Brother Shakarin. It's certainly a grand privilege to be back again on the broadcast to speak to some of our friends out in the radio land, as well as present here.
Natondi yo de Koshakarian. Ezali penza litomba monene kozali susu awa na emission po na koloba na baninga na biso balandi na radio lokola pe ba oyo bazali awa.
And we're certainly extending this invitation to you to come to the Embassy Hotel tomorrow afternoon to be prayed for. And not only that, but bring the ones that sinners and those who are backslidden.
Pe tuzali solo kokobisa mbela oyo epai na bino. Ete boya na hotel Embassy lobby sima na nzanga. Po babondela po na bino. Pe bobele yango te kasi komema basumu ki pe ba oyo bazonga siba.
If we just have a prayer for the sick and we do see God constantly doing great miracles, but that's secondarily.
Soki tozali bobele ko bondela po na babeli pe tozali penza komona nzambe kosala tango nyonso bikamwa minene kasi yango ezali likambo ya liboso te.
The main thing is to be saved, filled with God's Spirit, which I'm going to speak to you about just in a few moments here. And the sufficiency, how that we must be filled with God's Spirit.
Likambo ya liboso ezali nde kubikisama, kutondisama na molimu na nzambe. Oyo na kolobela bino bobele na mwa ntango moke awa pe ko sepela oyo eyaka na ndenge tosengeli kutondisama na molimu na nzambe.
And divine healing usually draws an attention to people and brings them in the presence of God. When God does something that they know is it's not understood.
Na momesano lobiku na nzoto kuhuta na nzambe, ebenda kabukebi na bato. Pe ememaka bango liboso na nzambe. Tango nzambe asala kalikambo moko boye, oyo bayebi ete esosola makate.
We cannot mechanically show how it's done. God does it in his own great way.
Tokoki te na poisa kutalisa ndenge nini yango esalamaka. Nzambe nde asalaka yango na lolenge na ye moko ya kokamwa.
Then that attracts the attention of the people to know that there's a presence of a power somewhere that can do something that's beyond human understanding. And that causes them to look to the Lamb of God.
Nasima ezali kobenda bokebi ya bato. Po baye baete nguya moko ezali na esika moko boye oyo kuki kosala likambo moko oyo eleki lisoseli ya bomoto pe oyo esalaka ete batala epai na mwana mpate na nzambe.
And always divine healing, I've been told, and I believe myself, that about between 60 maybe 70% of our Lord's ministry was on divine healing.
Pe tango nyonso lobiko nazoto kuta na nzambe bayebisaki ngai pe nandimi ngai moko ete pelepele na tuku motoba to tuku sambo likolo na mokama mbala mosusu ya mosala ya nkolo na biso ezalaki na te na lobiko nazoto kuta na nzambe.
And he did that to attract the people. Then when they were there, he said, except you believe I am he, you will perish in your sins.
Pe azalaki kosala yango pona ko benda bato bongo tango bazalaki komona wana azalaki koloba soko bokondima te ete ngai nazali oyo ezali ngai bokokufa na lisumu na bino.
Now divine healing is a great drawing card to get people to look to the Lord Jesus.
Si kawa lobiko na nzoto kuuta na nzambe ezali pambo monene po na kobenda po na komema bato ete batala epai na nkolo Yesu.
And Dr. F.F. Bosworth, which many of you was a friend to and knew him, and his ministry meant so much to me as a young minister. I started out in my meetings and I run into Brother Bosworth.
Pe molakisi F.F. Bosworth, oyo azalaki moninga ya mingi kati na bino pe boyebaki ye pe mosala na ye ezalaki na ntina mingi mpo na ngai ntango nazalaki elenge motei. Nabandaki mayangani na ngai pe nakutanaki na ndeko Bosworth.
He used to say divine healing, it's a crude little statement now, he said divine healing is the bait on a fish hook.
Amesanaki koloba lobiko na nzoto kuuta na nzambe ezali bongo mwa maloba moko makasi alobaki. Lobiko na nzoto kuuta na nzambe ezali pambo likolo na ndobo.
Said you never show the fish the hook, you show him the bait. And then he gets at the bait and gets on the hook.
Alobaki batalisaka mbisi ndobo soki mokete batali sakaye pambo. Pe na bongo akolanda pambo pe ako kangama na ndobo.
So that's what we try to do. That's our our aim is to get people to the Lord Jesus Christ. And he's the same yesterday, today and forever.
Na bongo yango nde tuzali komeka kosala. Yango nde to ntina tozali kolanda ezali ete tomema bato epai na nkolo Yesu Kristo pe azali motindo moko lobi lelo pe libela na libela.
So if he was a healer in the days gone by, he's a healer today.
Na bongo soki azalaki mobikisi na nzoto kalakala azali pe mobikisi na nzoto lelo.
Just a personal testimony before I pray for the sick out in the radio land.
Na pesa na ino litatuli na ngai moko liboso na bondela po na babeli oyo bazali kola na radio.
It was a few days ago I was setting up in a mountains where a great thing had taken place before 15 or 20 brethren there where the angel of the Lord came so down.
Eleki mwa mikolo nazalaki kuna likolo na ngomba epai wapi likambo moko ya monene salamaki liboso na bandeko zomi na mitano to tuku mibale epai mwanje na Yahweh akitaki na sepenza.
And great light flying like a comet bursting around through the mountains and rocks flying for 200 feet or more across there cutting the top of the trees out.
Na pole monene kokende mpango lokola monzoto mabanga kopasuka epai na epai ya ngomba pe mabanga ezalaki kopombwa na ntaka ya pie nkama mibale toleka koleka ngambo na ngambo ezalaki kokoka kokatakata songe ya banzete.
And I was standing right under it and told him just a few months before it happened it would be there. And what would happen? Frankly, it was told the day before.
Pe na telemaki penza na sena yangu. Pe na yebisaki bango yango mwa basanza liboso ete esalema. Ete ekokokisama. Pe nini ekosalema. Solo penza ilobamaki mokolo moko liboso.
And all these men running under trucks and everything trying to get away. They didn't know what had taken place. And he spoke and said what would take place right immediately afterwards.
Bato nyonso oyo, bakimaki mbango, komi bomba na se ya mituka na, pe nyonso wana, bazalaki, komeka kokima, bayebaki te, likambo nini, esalemaki. Bongo, alobaki pe, ayebisaki, oyo esalemaka penza mbala moko, simana yango.
Sitting on this certain rock there right where he had appeared, I had a friend that was with us that had come down from up Minnesota. His people are here this morning, and I'm not sure, but what he may be here on some of the other floors.
Nafandaki likolo yalibanga moko boye kuna. Penza penza esika oyo ye amonanaki. Nazalaki na moninga moko oyo azalaki tabiso oyo autaki kuna na Minnesota, bande kuna ye bazalaki awa na ntongo ya lelo, pe nandimite kasi akoki kozala awa na moko na ba etage mususu.
It was Donovan Wirtz, and a fine young fellow, a Lutheran, that had just given his life to Christ and been filled with the Spirit.
Ezalaki Donovan Wirtz, pe azali elenge moko malamu, mundimi ya misioni. Oyo autaki kupesa bomo inaye na Kristo pe autaki kutundisama na mulimu.
Very humble German boy, about 30 years old, family, two, three little children.
Elenge mobali ya Allemagne na komikitisa mingi. Azaki penepe na mibu tuku misato. Azali na libota bana mike mibale to misato.
He moved down to Tucson just to be neighbors with me. We're 300 or 400 had moved in to be neighbors.
ayaki kofanda na Tucson Bobele po bakoma bazalani na ngai epai bato kama misato to mine bayaki kofanda po tozala bazalani.
So I'm glad to have such neighbors as that. They follow me always to South Africa and around just to be near and to see the with me and to be with me and enjoy the pleasures of the Lord.
Nabongo pe nazali na esengo ya kozala na bazalani ya bongo bazali kolanda ngai bisika nyonso kino na Afrika ya Sudi pe na mokili mobimba bobele po na kozala pembeni pe komona na ngai pe po na kozala na ngai pe kosepela na bisengo ya nkolo.
Such a humble fellow, I never noticed him very much. Of course, the people that I know and associate with are just like my own brother, sister.
Moto na komi kiti saya boyi. Na mona kie na ino penzate. Ya solo, batoyu, na yebipe, na sanga na kanabango. Bazali peza, lokola bande konangai, ya bibali pe, ya basi.
I watch them and see if I think they're getting out of line and take them out to one side and talk with them because I love them. We want to live in glory together.
Na kenge la kabango. Pe, na yoka kasoko, na kanisi ete basaliko bima na molongo, boye, na kubenda bango pembeni pe, na kosoa na bango, pamba te na lingi bango, tulingi kozala na kembo elongo.
Sometimes maybe in the meetings you think I speak harsh to you. That isn't because that I don't love you, but it does come from my heart because it must be just one way.
Pe tango mosusu ekoki kosalama kati na mayanga ni bokoki kokanisa ete nalobelaka bino makasi euti na yango te ezali te po ete nalingi bino te kasi eutaka penza na motema na ngai pamba te na esengeli bobele kozala na nzela moko.
There's only one way to serve God, and we must stay in His way, no matter what our thoughts are, His way.
Nzela ezali bobele moko po na kosalela Nzambe. Pe ezali nde, pe tosengeli kotikala kati na nzela na ye. Ata soko makanisi na biso ezali nini, nzela na ye nde.
And I noticed Donovan on the right tip of his ear was swollen perhaps three times its size and looked very red.
Bongo na monaki, Donovan, na songe yalitoi na ye ya mobali. E vimba ki monene lukola misato kuleka monene na yango. Pe ezalai komona na mutane penza.
Well, I'm not thinking maybe that there in the desert for a few days that where we've been, that maybe he'd gotten some cactus in his ear. But taking a hold of his hand, I found out that it was a cancer.
Eh, nazaiko kanisambala mususu ete. Lokola utaki kozala na eliki mwa mikolo. Esika tokenda katango mususu nzube moko etubaki ye na litoi. Kasi tango na kamata ki loboko na ye na mona kete zalaki nde kanser.
So I said to Donovan, have you, how long has that been on your ear? Just kind of throw him off like I didn't know.
Nabongo nalobaki na Donovan. Nalobaki Donovan. Ozalina, tango boni yango ehumeli na litoi na yo. Sepo na meka komema makanisi na ye, pembeni lokola nde na yebaki te.
I said, how long has that been on there, Donovan? He said, Brother Branham, about 6 months. He said,
nalobaki tango boni yango ehumeli wana, Donovan. Alobaki, ndeko Branham, pene pene na sanza motoba. Alobaki bongo.
So I said, why didn't you mention it to me? He said, oh, seems so busy, so I didn't want to do it. Said, I just thought maybe sometime the Lord might tell you.
Nalobaki, pona nini, oipsaki ngaite. Alobaki, oh, lokola nazalaki, komona iti ozalaki penza na musala mingi. Alobaki, nalingaki ko yebisa yo yangote. Alobaki, na kanisa ki bobele ete mbala mosusu nkolo akoka kuyebisa yo mokolo moko.
So I said, do you realize what it is? He said, I have a good idea. I said, that is right.
Bongo na rubaki oyebi oyo yango ezali alobaki na yebi yango malamu na rubaki ezali bongo.
And the second morning, no more than that, holding the boy by the hand, the second morning there wasn't even a scar on his ear. It was all completely gone.
Pe tokomaki na tongo oyo elandaki eloko mosusu te. Tango na simbaki ye na loboko na tongo oyo elandaki ata elembo moko etikalaki na litoi na elenge mobali yango te, elimwaki mobimba.
So many times we press and trying to get to this, that, or see. It's these signs shall follow the believer.
Bongo mbala mingi towelaka pona kokoma na likambo oyo to kuna to bomoni ezali nde bilembo oyo ekobila mondimi.
It didn't say if they pray for the sick, if they lay hands on the sick, they shall recover. We must have faith ourselves in what we're doing.
Elobi te ete soko bobondeli mpo na babeli, soko boti maboko na babeli, bakobika. Tosengeli kozala na kondima biso moko na oyo tozali kosala.
All right. So now, Donovan is probably here. You'll meet him. He'll be here. If he isn't here this morning on some of the other floors, you'll meet him. And he'll know the testimony.
Malam, bongo sikawa, Donovan akoki kozala awa. Boko kuta na ye, akozala awa. Soki azali awa tena tongo oyo, na moko, na baitaji oyo mosusu. Boko kuta na ye, pe ayebi li tatu li yango.
And what more could I say, as believe Luke or John once said, the world couldn't contain the books that could be written of what he's done among the people in this last days.
Na koki susu koloba nini, na banzi ezali Luka, to Yohane moko na bango. Alobaki ete mokili ekokoka te komema kosimba babuku oyo ekoki kokomama na ntina na oyo asali kati na bato na tango ya suka.
How six been healed, alcoholics delivered by the thousands of them. And all kinds of diseases and afflictions.
Denge babeli babiki, balangu masanga, bakangolami, bankoto na bankoto, pe bokono, pe minyoko ya ndenge na ndenge.
Now you out in Radio Land as well as here, holding here now a great handful of requests that's come in by the phone this morning, constantly ringing since we've been here.
Sika wa bino ba oyo bozali kolanda na radio, pela moko ba oyo bazali awa, loboko na ngai etondi na malombo oyo ekomeli biso na ntongo ya lelo na nzela ya telephone oyo ezali tango nyonso kolela uta tokomaki awa.
And so we 196 requests has come in this morning by the phone since we've been in here.
Na bongo malombo mokama na tuku libwa na motoba ekomeli biso na ntongo ya lelo na nzela ya telefone uta tokotaki awa.
So let us join in prayer now as each one, wherever you are, out in the land, lay your hands on one another if you're believers. If not, lay your hand upon the Bible or something out there while we pray here and there.
Na bongo tika ete tosangala kati na libondeli sikawa na tongo oyo moko na moko. Ata soki bozali wapi na mboka mobimba, butia na maboko moko likolo na mosusu soki bozali bandimi. Soko te tia loboko na yo likolo na Biblia to eloko moko boye oyo ezwami wana na tango oyo tozali kobondela bisika na bisika.
Dear Heavenly Father, a little testimony of Donovan Wirt. Just one of the thousands, Lord, that thou hast so graciously.
Molinga mi tata na Lola. Mwali tatoli oyo ya Donovan Wirt. Bobele moko katina bankoto kolo oyo na ngolo na yo monene.
I pray that you'll look down into the hearts of the people both here and in radio land, and may they, everyone be healed.
Na bondeli yo ete okitisa miso kati na mitema ya bato oyo bazali awa pe ya balandi na radio pe tika ete bango nyonso babikisama.
May the evil one lead them, and may they be delivered from all their afflictions. Grant it, Father, in the name of Jesus Christ, thy Son, we ask it. Amen. Thank you, Lord.
Tika ete oyo ya mayele mabe atika bango. Pe tika ete batangola mana minyoko na bango nyonso. Pesa yango tata. Na kombo na Yesu Kristo mwana yo tosenge yango. Amen.
Well, this is three times for me up here this morning. And you know, it was just told that we got to vacate the building in about 12-14 minutes or something. And the management said it's on the other floor there and they can't serve any meals.
Malamu, oyo ezali mbala na ngai ya misato ya kozala awa na ntongo ya lelo. Oh la la. Pe boyebi bauti koyebisa biso ete tosengeli kobima na isika oyo sima na miniti pene na zomi na mibale. Zomi na mine tobongo. Pe moyanganeli oyo azali na etage mosusu kuna alobaki ete bakokaki kopesa bilei mosusu te.
Our meals lengthened out. We have many courses, you know.
Bolei na biso ezui tango molai. Tozalaki na bilubu ebele, boyebi.
So we're very, very glad that we have had this great spiritual gastronomical jubilee, as I would call it, this morning, here with this fine bunch of men.
Nabongo, tosepeli mingi, mingi na denge, tosali jubile monene. Oyo ya bilei kitoko ya mulimo ndenge na koki kobenga yango na tongo ya lelo awa elongo na etonga oyo ya bato malamu.
I'd like to make mention that we are the services again tomorrow afternoon over at the embassy. Now we will be praying for the sick there and expecting God to meet with us.
Nalingi koloba ete tozali mayanga ni mosusu lobi sima na nzanga kuna na ambasi boye tokobondela pona babeli kuna pe tozali kolikia ete nzambe akozala na biso.
I've come to put in my part, my ministry, and to making all that we can this meeting to be a success.
Pe na ye pona kopesa eteni oyo ya ngai amosala na ngai nyonso oyo tokoki kosala ete liangani oyo ezala elonga.
Not a success because it's our meeting, a success of people finding Jesus Christ. That's the success.
Elonga te po ete ezali mayangani na biso. Kasi elonga ya bato yo bazali kokutana na Yesu Kristo. Yango wana nde elonga.
Any meetings, no matter how much we praise God, how many great things that we see Him do, how many times He speaks to us in the Spirit, and so forth, unless there's something accomplished, some souls brought into the kingdom.
Na mayanga ni nyoso, etalite boni tozali kokumi sanzambe, makamo minene boni tomoni ye kosala, mbala boni azali koloba na biso na molimo, pe bongo na bongo. Bobele ete eloko moko ekokisama. Ndambo na milimo ekotisama na bokonzi.
And Brother Shakarian just made a real statement just now about what he thought about these days that we're living in. I truly believe that with all my heart that we're living just at the closing time, just in the evening shadows.
Pedeko Shakarian auti koloba bobele sikawa maloba ya solo bobele sikawa likolo na oyo ezalaki kokokisana nantina nantango oyo tozali kobika kati nantango yango nandimi yango solo penza na motema na ngai moyimete tozali kobika penza na tango ya suka penza na mulili ya pokwa.
The sun is far advanced, and when we see things taking place the way they are today, why it's hard telling what another generation would bring.
Tango ekomi mosika pe tango tozali komona makambo kosalema ndenge eza kosalema lelo ezali pasi mpo na koyeba likambo oyo ekozala na ekeke mosusu.
A few days ago, just let me give you a little inside something. They made an analysis throughout Arizona, where I live, of all the schools that gave the children unknowingly to them a mental test.
Eleki mwa mikolo na koyebisa bino mwa likambo oyo mingi bayebi te. Bayekolaki likambo moko na Arizona mobimba epai nafandaka na bitelo nyonso bapesaki bana momekano ya mayele kozanga ete bana bango moko bayeba.
And guess what, including high schools and grammar school, there was 80% of the children suffering with mental deficiency.
Pe boyebi esangisaki bitelo ya mibale pe bitelo ya liboso bana tuku mwambe likolo na mokama bazalaki na mayele oyo ekoki te.
70% of them was television watchers. The evils that just slipped up on us and you wonder why it comes.
Tuku sambo likolo na mokama kati na bango bazalaki batali television. Bomoni milibo mabe emi kotisi kati na biso pe toyebite. Bokoki komitu na po na nini ezali kosalema.
You can hear the voice of God screaming out against it, and yet here we find ourselves webbed into it.
Bozali koyoka mongongo na Nzambe koganga kotelemela yango nzoka nde tozali komona ete tokangami kati na yango.
Let me give you a shocking something. See, not all that saith unto me, Lord, Lord, will enter in, but the one that doeth the will of my Father. His will is His word.
Na koyebisa bino likambo moko oyo ekopesa pasi. Bomoni, ezali te bao nyonso balobaka na ngai nkolo nkolo nde bakokota, kasi ye oyo akosalaka mokano na tata na ngai, mokano na ye nde liloba na ye.
We can be ever so religious, have great time shouting, jumping in these meetings, which were
ata boni tokoki kozala basambeli kolekisaka tango malamu koganga kupumbwa kati na mayangani oyo tozali.
I don't want to be critical, but I have a duty to do to God, and that duty is to be sincere and to say what He wants me to say.
Naliyi koloba mabete, kati nazali na mokumba ya kokokisa epai na Nzambe, pe mokumba yango ezali ete nazala sembo pe naloba oyo ye alingi ngai naloba.
And I'm certainly grateful for the California chapter who's bore with me and my convictions.
Pe nazali penza kozongisa matondi po na mayangani oyo ya California, oyo baikeli ngai piko na bondimi na ngai.
If I don't speak my convictions, I'm a hypocrite. I'm not even honest with you. And if I can't be honest with you, how will I be honest with God? Because I'll see you and talk to you.
Soki nazali kotalisa bondimi na ngai polele te, nazali mokosi pe na bongo nazali ata sembo te epai na bino. Bongo soko nakoki kozala sembo te epai na bino, ndenge nini na kozala sembo epai na Nzambe? Pamba te ngai na mona na komona nde bino pe na ko sololaka nde na bino.
Of course we do to God too, but we got to be really sincere and honest with one another.
Na tembete to sololaka pe na Nzambe kay to sengeli penza kozala na eyongi pe sembo bamoko epai na bamosusu.
We are certainly in a horrible age.
Tuzali solo penza kati na eloko moko ya somo ya somo.
And did you ever stop? Let me give you a little analysis. Not all that saith unto me, Lord, Lord, will enter therein, but the one that doeth the will of my Father.
Pe bosila kotelema. Tika na yo na yibisabino mwa likambo oyo na yekoli. Ezalite ba oyo nyoso. Bazali kolobanangai nkolo nkolo. Nde bakokote akuna kasi ye oyo akosala mokano ya tata nangai.
Jesus said on earth, man shall not live by bread alone, but by every word. Every word, not just at now and then a word, but by every word.
Yesu alobaki awa na mokili. Moto akobika bobele na lipate nde na maloba nyonso. Maloba nyonso. Bobele iloba moko na ntango moko boyete. Kasi na maloba nyonso.
It was one word misbelieved by God's of God's commandments that caused death, sorrow, and every sickness and heartache. To miss God's word, one word.
Ezalaki liloba moko pamba. Oyo tiamaki tembe. Na oyo ya Nzambe. Kati na mibeko na Nzambe. Nde ememaki kufa. Mawa. Makono nyonso pe pasi nyonso ya mitema. Kuzanga liloba na Nzambe. Liloba bobele moko pamba.
If he taken the human race into death by misbelieving one word, surely, but he said it would happen. Satan said, surely it won't, but it did. So we've got to keep every word of God.
Soko ememaki libota na bato na liwa na kozanga na kutia tembe na liloba moko pamba. Solo kasi. Ye alobaki ete ekosalama. Satana alobaki solo ekosalama te kasi salamaki. Na bongo to sengeli kotosa maloba nyonso ya Nzambe.
And if the human and all this suffering and things that went on the human race by misconstruing or misbelieving one word, how are we going back by missing one? If it's cost all this price, even the life of his son. Many are called, few are chosen. Many are called, few are chosen. I can't take a text from this, but because we haven't got time, but just to leave something with you.
Soki batope, pase onyon, sope, makambo, ekomelaki libota ya nabato. Na kolimbo laka mabe, to na kotiaka tembe, na liloba moko pamba. Ndenge nini, tukuzonga, na kuzonga, kuzanga liloba moko. Soki yango, esenga ki kufa talo nyonso oyo ata bomoi ya mwana ye mingi babiangami motuya mokeba ponami mingi babiangami motuya mokeba baponani baponami na kokite kozwa moto na lite ya uta na oyo kasi po ete tozali na tango te kasi bobele po
Let us think of, I went one day with Brother Shikari and with his high breeding cattle.
Tokani sana. Nakendaki mokolo moko nandeko Shakarian. Esika bazalaki kosangisa mimboto ya bibwele.
And I've seen the in the laboratory where Brother Shikari taken me in and they dipped in the sperm of the male cow. Just a little instrument of match stem and took up a bunch of that sperm and put it under this glass that magnified it hundreds of times.
Bongo namonaki mo na laboratoire epai de kosakayana na memaki ngai bongo bazindisaki kati na mai ya ngombe mobali kaka mwa lokola mwa isaleli moko lokola nzete ya alimeti pe batokaki ndambo ya mai yango pe batiaki yango na se ya talatala oyo eyesaki yango monene mbala kama na kama.
And there was little germs jumping in that sperm, which we know the germ comes from the male and the egg from the female.
Bongo, mimboto ya mike mike ezalaki kopumbwa pumbwa kati na yango, kati na mai yango. Po, toyebi ete mumboto eutaka epai na mobali, pe liki epai na mwasi.
And I asked the chemist there, I said, what's that making that little jump like? And he said, that's little bulls and calves. See?
Pena tunaki chimiste wana, nalobaki, nini wana ezali ko meka ko pumbwa pumbwa boye. Alobaki ezali bangombe mibali ya mike mike pe bana na ngombe omoni.
I said, in that little drop? He said, yes.
Bongo nalobaki, kati na mwa litanga wana alibaki iyo.
I said, perhaps then in the entire sperm there would be a million of them. He said, oh yeah. Now watch close.
Nalobaki boye mbala mosusu kati na mai nyonso ya mobali bakoki kozala milio alibaki oh iyo. Bomoni sikawa botala malamu.
Now when this great thing takes place, there's one egg waiting for one germ out of that million. And there's no one can tell which germ that is or which egg that is.
Na bongo, tango likamo monene oyo esalamaka. Liki ezalaka bobele moko. Oyo ezalaka momboto bobele moko kati na milio yango. Pe ata moto moko te akoki koyeba soko mumboto yango ezali oyo wapi. To soko liki yango ezali oyo wapi.
If you watch the natural birth, it's more of a mystery than the virgin birth.
Soki otali malamu mbotama ya bato ezali libombami monene koleka. Koleka mbotama na nzela na mongondo.
Because in the sperm, there's one in there that's predestinated to live, and the rest of them will die.
Pamba te, kati na mai ya mobali, moko pamba kati na yango nde ponami liboso po kozana bomoi, pe nyonso oyo itikali ekokufa.
And it isn't the first one meets, it's the first one that comes together with the egg.
Pe, ezali oyo ya liboso oyo eko kutana na yango te ezalinde oyo ya liboso oyo ekosangana na liki.
Maybe the egg may raise up from the back of the sperm or the middle of the sperm, the germ may do the same. The egg
mbala mosusu liki ekoki kouta na suka ya mai na mobali to na katikati ya mai na mobali ekoki pe kosalema bongo po na momboto liki.
The germ crawls into the egg and little tails drop off of it and there starts the spine.
Tango mumboto emibendi kino na kati ya liki. Mwa mokondo na yango elongwe. Pe mokuwa ya mokongo ebandi kosalema wana.
There's only one and that whole load of a million that's going to make it. Only one. And that's determined by some unknown force to man.
Bobele moko pamba. Kati na liboke wana mobimba ya milion. Nde ekolonga. Bobele moko pamba. Pe yango etangamana. Nguya moko. Oyo bato bayebite.
That you're everyone alike. Every one of those germs are just alike. Same thing in animals, same thing in man.
Nzokande, bino nyonso bozali ndenge moko. Mimboto yango nyonso ezali penza denge moko. Mutindo moko pona banyama, mutindo moko pona bato.
It's determined where it's going to be, boy, girl, red-headed, black-headed, or what? It's determined by God.
Etangama, soki ekozala mwana mobali, ya mwasi, nasuki motane, nasuki moindo, tonini, etangama na nzambe.
All of them look the same naturally, but there's one in there that's ordained to life. One in a million. Yet all of them alike.
Soki otali na miso, yango nyonso ezali ndenge moko, na lolenge esalama kasi, moko pamba kati na yango nde ekopona mapona pomoi. Moko kati na milio, nzoka nde nyonso ezali ndenge moko.
When Israel left Egypt, there was approximately 2 million people left at the same time.
Tango yisa lele babimaki na ezipito penepene na bato milio mibale babimaki na mbala moko.
Every one of them heard the message of a prophet. Every one of them saw the pillar of fire. Every one of them was baptized to Moses in the Red Sea.
Bango nyonso bayokaki sango ya mosakoli. Bango nyonso bamonaki likonzi na moto. Bango nyonso babatisamaki na Mose kati na mbumu tani. Bango nyonso bagangaki na molimo. Babetaki ndundu pe bazalaki kokima kima na libongo elongo na Miriam. Wana ezalaki Mose koyemba na molimo.
Every one of them shouted in the spirit. Beat the tambourines and run up and down the bank with Miriam when Moses sang in the spirit.
Bango nyonso ba ganga ki na molimo. Babeta ki ndudu. Pe bazalaki kukima kima na libongo. Elongo na Miriam. Wana ezalaki Mose kuyemba na molimo.
They everyone drank from the same spiritual rock. They everyone eat fresh manna every night. Every one of them, but there was two made the land. One out of a million.
Bango nyonso, bamelaki mayoyo ebimaki na libanga yango moko ya molimo. Bango nyonso baliaki mana ya sika pokwa nyonso. Bango nyonso kasi mibale pamba de bakomaki na mboka moko kati na milio.
What was the test? They all drinking the same rock. They all eat the same spiritual manna as we're eating this morning. But the word test proved them.
Momekano ezalaki nini? Bango nyonso. Bamelaki na libanga yango moko. Bango nyonso. Baliaki mana ya molimo yango moko. Lokola oyo tozali kolia na tongo oyo. Kasi momekano ya liloba. Etalisaki bango.
When it comes to the time of Kadesh Barnea, when they start over into the promised land, and they could not go over till they was tested by the word.
Wana komaki bango na tango ya Kadesh Barnea, tango babandaki kokati sangambo pona kokota na mboka na ilaka, ba kokaki kokati sate. Liboso ete bame kamananzela na liloba.
And all the other 10 came back and said, we can't make it. The people are like, we're like grasshoppers to them. They're great walled cities. The opposition is too great.
Pe bango nyonso, zo mioyo mususu bazongaki. Pe balobaki, toko kokate. Bato yango bazali lokola. Tuzai lokola mayoyo liboso na bango. Na engumba na bango munene ezingabi na lopango. Banguna baleki makasi.
But Joshua and Caleb still the people. They said we're more than able to do it. Why? God said before they left the promised land, I've given you the land. I've given it to you. It's yours. But there were one out of each million.
Kasi Yoswa na Kalebe bakitisaki bato mitema. Balobaki tozali na makoki koleka pona kolonga. Pona nini? Liboso balongwa na mboka na ilaka, Nzambe alobaki na pesi bino mboka oyo. Na pesi yango epai na bino. Ezali ya bino. Kasi moto azali bobele moko kati na milio moko na moko.
There's approximately 500 million so-called Christians in the world today. And each day ends a generation.
Pene pene le bato milio kama mitano bazali ba Kristo ya nkombo lelo kati na mokili. Pe mokolo moko na moko ezali kosukisa ekeke moko.
And now what if the rapture would come today? And 500 people universally would be taken in the rapture. You'd never know or even see in the paper them going.
Bongo sikawa, soko koneto lama, esalemi lelo, pe soko bato kama mitano na mokili mobimba, baneto lami, bokoye ba soko mokete, to bokomona yango ata na zolonale te, nantina na baoyo bakei.
And the coming of the Lord is a secret coming. You'll come and steal away. You'll be such a minority.
Pe boye ina kolo. Ezali boye ina sekele. Akoya kukamata bato lokola muibi. Eko zala bato moke penza.
So just like it was in the days when the disciples asked Jesus, why does the scribe say that Elias must first come? He said he's already come. And you never knew it.
Nalolengete. Ndenge moko penza na tango oyo bayekoli batuna ki Yesu. Po na nini bakomeli bazali koloba ete kokiete Elia aya liboso. Alobaki asili koya nde boyebaki yango te.
Did you ever think what the people did? They went right on believing that Elias was coming and he was right among them and they didn't know it.
Bosila kokanisa oyo bato basalaki bakobaki bobele kondima ete mo ete Elia azali koya nzokande azalaki penza kati na bango kasi bayebaki yango te.
So will it be in the coming of the Son of Man. He'll do with him just the same thing.
Ekozala pe bongo na boyei ya mwana moto. Bako sala na ye ndenge moko penza.
The Spirit of God is here. Well, what are we going to do with it? Are we going to eat manna and so forth and not continually move up as we grow?
Molimo na Nzambe ezali awa. Toko sala na yango nini? Toko liya manna, pe bongo na bongo, kozanga ete, toko ba kokende liboso lokola pe tozali kokoma ebele.
Did you ever notice a seed as the Reverend Pitts was speaking a few moments ago? And how a seed goes into the ground? Many seeds are there in the ground.
Bosila kotala malamu kona. Ndenge Reverend Pitts azalaki koloba eleki mwatango moke. Ndenge kona ekunda makana mabele. Kona mingi ezali kuna na kati ya mabele.
When God moved upon the water with the light, and light brought forth the first presence of God, spoken light came by God's word. And God's word is the only thing that still brings light.
Tango Nzambe azalaki kotambola likolo na mai. Na pole, pe pole ebimaki. Bozali yaliboso ya Nzambe, pole yaliboso oyo elobamaki eyaki na nzela na liloba na Nzambe. Pe liloba na Nzambe ezali eloko bobele moko oyo kino lelo ezali kobimisa pole.
And when the waters went back, the seed is already in the earth. And the light only brought forth the seeds that remain with germ in them. Come forth. God making his creation.
Petango mai ekitaki. Kona esilaki kotiama na mabele. Pe pole esalaki bobele musala ya kotoisa bankona oyo etikalaki na momboto kati na yango etoyaki. Nzambe azalaki kokela bikelamu na ye.
Now on Easter morning there was another light struck the earth when the Holy Spirit was given. And it's given to bring life to those seeds that God by his foreknowledge knew that would be here on the earth.
Nabongo mokolo ya Pasika nantongo pole mususu ebetaki mabele. Tango boli mosantu epesamaki. Epesamaki po na komema pole epai na bankona oyo Nzambe ayebaka na nzela na ye ya koyeba makambo liboso ete balingaki kozala awa na mabele.
As he knew the first natural seed, he knows where the spiritual seed is.
Ndenge ayebaki momboto ya liboso na nzoto, ayebi pe epai momboto ya molimo ezali.
Your body was laying here right down on the earth when God first brought the earth into existence. We are part of the earth. We were laying there.
Nzoto na yo ezwamaki awa na tango wana penza na mabele. Tango Nzambe akelaki mabele na ebandeli. Tozali eteni ya mabele, tozwamaki kuna.
And by his foreknowledge, he knew exactly who would love him and who would serve him and who would not.
Pe na nzela na ye ya koyeba makambo liboso, ayebaki penza nani alingaki kolinga ye, pe nani alingaki kosalela ye, pe nani alingaki kosala bongo te.
His foreknowledge tells that. If it doesn't, then he isn't God. He can't be God without being infinite. And if he's infinite, he knows all things.
Bongo boyebi na ye ya makambo liboso eyebi yango. Soki te na bongo azali pe Nzambe te. Akoki kozala Nzambe te kozanga ete azanga suka. Pe soki azangi suka, ayebi makambo nyonso.
So you see people making their blunders. They stumble at it, they run at it, they think this and that. But it doesn't work right. We see it.
Na bongo, bomoni bato kosala bozoba na bango, bazali kotuta libaku na yango, bazali kowela yango, pe bazali kokanisa boye na boye, kasi ezali kotambola malamu te. Tozali komona yango.
But there is a working right. That's the fine God's perfect will and standing and what God calls you for.
Kasi kotambola malamu moko ezali. Ezali nde kozwa mokano na Nzambe oyo ebongi be, pe kotele makati na yango, oyo Nzambe abenga kiyo nantina na yango.
As Brother Jack said a few moments ago, about down here at the Persian Square, all the confusion, one this way and one that way, and about the theologians and so forth, that you want to know some theology, go down there.
Ndenge ndeko Jack alobaki eleki mwa tango natina na esika oyo na Pershing Square, mobulungano nyonso oyo moko boye pe mosusu lolenge oyo kuna pe na oyo etali bato na likindo pe bongo na bongo ete soki olingi koyeba mwa likindo okende kuna.
I guess that's just about like it is in Hyde Park. In London, I was down there. Everybody has his own idea. It's a conglomeration of a modern day world in Babylon.
Nabazi ete elingi ko kana penza na Hyde Park ya Londres. Nazalaki kuna moto na moto azali na likanisi oyo ya ye ezali nde poto poto ya mokili ya mikolo oyo kati na Babylone.
But did you notice, as Brother Pitts went on with his lovely message this morning to us, as he began to walk out of the park, there he found a little Easter lily.
Kasi, bomona ki tango na tango ndeko Pitts, akobaki kote ya biso lite ya na ye kitoko na tongo ya lelo, tango abandaki kobima na park, amona ki mwa felele ya lisi o ya pasika.
In the midst of all the confusion, as he brought it to us, it had no way to say yes or no. It was the life of God shining in it, in the midst of all the confusion.
Na katikati ya mubulunga nonyoso oyo, ndenge atea kibiso yango, ezalaki nanzila ya kondima, toho koboya, koboya te, ezalaki bomo imoko ya nzambende ezalaki kongenga kati na yango. Na katikati ya mubulunga nonyoso.
It was there in its radiance because God had ordained it to be there.
Ezalaki wana na bonzenga nyonso po ete nzambe nde akanaki ete ezala wana.
In the midst of all the conflict, no one was noticing it. They didn't see the spiritual application of it.
Na katikati ya matata nyonso oyo, moto moko azalaki komona yango te. Bamona kitina na yango na molimo te.
And so is it today amongst all of our great gatherings and groups and churches and denominations and so forth. One pulling this way, we must be Baptist, we must be Presbyterian, we must be this, that, or the other.
Ezali pe bongo lelo na katikati na mayangani. Pe bitunga, mangomba, pe bibongiseli na biso minene nyonso oyo. Pe bongo na bongo. Moko azali kobenda na ngambo oyo, tosengeli kozala ba baptiste, to kozala ba presbyterien, tosengeli kozala oyo, oyo kuna, to oyo mosusu.
In the midst of all of it, there is a growing power. There is a power of God right among us, being raised right up in the midst of all of us.
Na katikati ya nyonso wana, felele moko, ezali kokola. Nguya na nzambe ezali penza na katikati na biso. Oyo ezali kokola na katikati na biso nyonso.
Let's just stop and behold it a few minutes and watch it this week and see it unfold right before us. We believe God will do it, don't you?
Totelema po tomona yango na ino mwa moke. Pe totala yango malamu na poso oyo po tomona yango kofungwa maliboso na biso. Tondimi ete nzambe akosala yango. Boyete?
I see it. We ought to be downstairs by now. So let's pray, each one of us.
Na moni ete tosengela ki kozala na etage ya se na tango oyo. Boye tobonde la moko na moko kati na biso.
Dear God, when we bow our heads in thy presence, we feel that we are so insufficient to ask, but you promised us that if we would come, you would not turn us down.
Nzambe molingami, tango to gumbi mitoli bosona yo, tozali komiyoka ete tolongo banite penza pona kosenga. Kasi, olakela kibiso ete, soko toye okoboya bisote.
And these rude statements that's just been made, by no means to be a doctrine, one out of a million, but just to kindly remember.
Bongo maloba makasi oyo euti kolobama. Namposa ata mokete ete ikoma Mateyo, moko kati na million. Kasi bobele po ete, tomi kanise la mwa moke.
Or you said, straight is the gate, and narrow is the way that leadeth unto life, and few there will be that'll find it. For many are called, but few are chosen.
Pambate olobaki ekuke ezali na kaka. Penzela ikangami. Oyo ekoleka na bomoi. Pe ba oyo bakomona yango bazali mingi te. Zambi mingi babiangami de moke baponami.
O eternal Father, send the gospel light across this city through this coming week of convention.
Oh, tata na seko, tinda pole ya sango malamu na engumba oyo mobimba, na likita oyo ekuzana na poso mobimba oyo ezaliko ya.
And if there be any seed, somehow by your own great wise province, like trying to illustrate it in the spurn of the male and female, may they roll into the convention. May the Holy Spirit give them life.
Peso ki mboto moko ezali na motindo moko to mosusu na nzela na bolamu na yo moko yo ya munene mpe ya bwania lokola na uti komeka kotalisa yango na lolenge ya mai ya mobali pe ya mwasi. Tika ete baya mingi na likita. Tika ete mulimo santo apesa bango pole.
We realize that the time is perhaps later than we think it is.
Tososoli ete tango ekomi mbala mosusu musika koleka ndenge tozaliko kanisa.
We pray God that as we come here just believing that maybe there is something here that could be done that would help the people or catch that last sheep.
Tosengi na yo, nzambe, ete ndenge tozaliko yawa, tozalibo bele kundima ete mbala mosusu, eloko moko ezali yawa oyo ekokiko salema, pona kosunga bato. To kokanga pate yango ya suka.
We know when the sheep fold is full, then the shepherd will close the door.
Toyebi ete tango lopango ya bampate ekotonda na bongo mubateli na bampate akokanga ekuke.
As it was like in the days of Noah, when the last member of the family was brought in, God closed the door.
Ndenge salamaki na tango na Noah, tango moto ya suka na libota akotisamaki, Nzambe akangaki ekuke.
And they beat and pounded, but it was too late. Dear God, they had the opportunity. You said, I am that door to the sheepfold.
Bongo, babetaki, pe batutaki. Kasi tango isilaki koleka. Nzambe mulingami, bazwaki libaku yango. Oh, lobaki, ngai nde ekuke yango na lopango ya bampate.
And how striking the song from the poet, are not 99 enough for thee? But no, there was one more.
Pe boni lo yembo yo, ya moyembi ezali kobeta motema. Tuku libwa na libwa, ekokite pona yo. Kasi te etikalaki moko.
He might be a little black sheep, or he might be a little nobody, might be the little her or he. We don't know where they are, but that last one must come in, and then the door will be closed.
Akoki kozala, mwa mpate ya moindo, to akoki kozala, mwa moto pamba, akoki kozala, o ya moke, ya mwasi to mobali, toyebi esika bazalite, kasi, o ya suka asengeli kokota, nasimande ekuke ekokangama.
Oh, God who knows all things, search our lives this morning and send us wherever that we could go that we might find that last one that the door will be closed. And the shepherd inside with the sheep. Grant it, Lord.
Nzambe, oyo yebi makambo nyonso. luka luka na bomo inabiso na tongo ya lelo. Tinda biso bisika nyonso oyo toko kiko kende. Poto koka kozwa mpate wana ya suka. Ete kuke kanga mape mobate li ya bampate ya zwa manakati. Elongo na bampate kokisa yango mkolo.
If there be that one here today, if that one that's supposed to come in, all the Father has given me will come to me, and no man can come except my Father has drawn him.
Soki mpate yango azali awalelo, soki moto yango oyo asengeli kokota, bato nyonso oyo tata apesi ngai bako ya epai na ngai. Pe moto moko akoki koya te bobele soko tata na ngai abengi ye.
And if there be a tug or a little feeling that this might be the hour for somebody here in this audience, here or downstairs or wherever they may be, may they answer, yes, Lord.
Soki moto moko ayoki mwa kobengama, to mwa koningana ete, oyo ikoki kozala tango po na moto moko awa na kati ya lianga nyoyo, awa to na etage oyo yanse, to isika nyonso bako kikozala, tika ete bako ka koyanola, iyo nkolo.
I am that little wandering one that's wandered away, it's fallen off all my life. I felt that I should come, but today I'm hanging on the side of the peak. I can't go up or down. I can go no way.
Ngainde mwamo yengi yengi oyo. Akende ki mosika. Pe oyo abundisa ki yango. Na bomo inangai mobimba. Na yo kaki ete na sengeli koya. Kasi lelo na zwami na ngambo na bayo bazangi elonga. Na koki komatato kokitate. Nakokili susu kokende epai mosusu te.
Oh, may the great shepherd come, reach down with tender hands and bring that one safely in. Place it up on his shoulders and bring it safely back.
Oh, tika ete mobateli monene na bampate aya. Asembola loboko na ye ya bolingo pe akotisa ye na kobatela manyonso. Atia ye na mapeka na ye pe azongisa ye na kobatela manyonso.
Maybe there is one here, Lord, that's sick in a similar condition as the doctor said, there's nothing can be done.
Mbala mususu moko azalia wa nkolo na bokono. Oyo azwami na likambo ya ndenge wana. Na lolenge te munga ngalobi likambo ya kosala ezalite.
He tried hard to rescue it, but he could not rescue it. It's beyond his reach.
Asala ki makasi penza po asunga ye. Kasi akoki kosunga ye te. Elekeli ye.
There's nothing that he can do. His medicine or his knife cannot get to it.
Azalina likambo ya kosala te. Kisi na ye to mbeli. Na ye koki kokoma wana te.
But oh Lord, there's nothing too far for your great arm. And your word is your arm.
Kasi, oh nkolo, eloko mokote, eleki mosika, pona loboko na yo monene. Pe, liloba na yo nde, loboko na yo.
So we pray, dear God, that this morning while we are talking to thee, that thou will reach down and pick that one up that's sick and cannot help itself out of the reach of all scientific matters. Away from the doctor, may they be healed. Grant it, Lord.
Na bongo to sengi na yon zambi mulingami. Ete na tongo yo. Wana ezalibiso koloba na yo. Ete osembola loboko. Pe okamata ye. Oyo azalina bokono. Pe akoki komisungate. Musika na makambo na zebi. Musika na munganga tikaite babiki sama kukisa yango nkolo.
As we think of David as he was given a charge over a few sheep, just a few. But one day a bear come in and got that one little sheep and took it out and would have eaten it up like a cancer would eat up a body or a huge lion.
Wana ezalibiso kokanisa Dawid ndenge bapesa kie mokumba ya mwa mpapate bubele mwa moke. Kasi mokolo moko, ngombolo moko, ekotaki, ekangaki mwana mpate moko wana, ebimaki na yango, pe elingaki kolia yango, ndenge kanser eliaka nzoto, to kosi monene.
But David, not too well equipped with a rifle or not a swordsman, but with only a slingshot, he went after that sheep.
Kasi David, ata kwazalaki na bibundeli ya malamu te, lokola mondo kito, ayebaki kobunda na mopanga te, kasi azalaki bobele na bilingongo, alandaki mpate wana.
And when he found the animal that was about to kill the little sheep, he slew it with the slingshot.
Bogo tango amonaki nyama oyo. Oyo ilingaki kuboma mwana mpate yango, abomaki nyama yango na bilingongo.
Just a simple little weapon with a piece of leather and a string, but he had confidence in it.
Mwa ebundeli ya pamba oyo izalaki na eteni ya mposo ya nyama na singa pe kasi achaki yango motema.
We have no great genius among us, Lord. We are simple people with a simple little prayer. But we're coming this morning after Father's sheep.
Tozali na moto na mayele mingi ata mokote kati na biso. Oh, Nkolo. Tozali bato pamba na mwa libondeli pamba kasi na tongo ya lelo tozali kolanda mpate ya tata.
That woman that has walked the streets miserably, smoking cigarettes, trying to find peace through the cigarette.
Mwasi wana, oyo, atambolaki na balabala, na mawa, komela makaya, azalaki kuluka kozwa kimya, nanzela na likaya.
That man who has smelt the glass and tried to set it back, but the enemy holds him tight.
Mobali wana, oyo ayokaki solo ya kopo ya masanga, pe alingaki kokitisa yango kasi monguna kangaki ye makasi.
That boy or girl that's tried to do right and just can't find strength to break away from the wrong thing, we come in the name of the Lord Jesus to claim that sheep this morning.
Elenge mobali to mwasi, wana oyo, amekaki kosala malamu, kasi azangi makasi ya komi kangola na mabe, to ye na kombo na Nkolo Yesu, kosenga mpate yango na mulende na tongo oyo.
We defy the enemy because it's a simple thing, a slingshot of prayer, but we're coming to bring that one back to the Father's home. That we might give an account of those things that's been committed to our hands.
Tobeti tembe na monguna. Pamba te ezali eloko ya pamba. Bilingongo. Libondeli. Kasi toye po na kuzongisa ye na lopango ya tata. Na tina ete toko kakuzongisa monoko po na makambo oyo mokumba na yango epesami na maboko na biso.
May the power of God now strike faith down in the hearts of the people. And may that lost soul return this morning.
Tika yete nguya na nzambe. Ema makondima sikawa. Na kati na mitema na bato. Pe yete mulimo oyu. Ebunga kiezunga na tongo oyu.
May the temptations of this life turn him away. Let him go.
Tika yete masenginya yabomoi oyo ezongisa ye ekangola ye.
May he find himself safely upon the master's shoulders, being carried back to safety again. We ask it in Jesus' name. Amen.
Petika ete, amimona ete, abatelabi na mapeka ya molakisi. Wana ezalie kozongisama na kobatelama. Tosengi yango na kombo na Yesu. Amen.
God bless you all. I'll see you tomorrow. I'll turn the service to Brother Shakarian.
Nzambe apa molabino banso. Kino ete tukukuta na lisusu lobi. Na pesi yanga nina ndeko Shakarian.
Listen, I hope that you, that I found more grace in the sight of God and before you to believe that I'd stand here to tell you something that was wrong.
Oyo, na banzi ete bo, ete na zwingolu mingi koleka na miso na Nzambe pe liboso na bino na lolenge ete bokoki kondima ete na koki ko telema awa po na koyebisa bino likambo moko ya lokuta te.
I just passed my 56th birthday the other day.
Eleki mwa mikolo na utaki kokokisa mibu tuku mitano na motoba ya mbotama.
This isn't just an old man's message. I believe this since I was a little boy. And if this isn't true, I've been the most foolish person God had on the earth. I've given my entire life for this cause.
Oyo ezali bobele sango ya mobange moko boyete. Nazali kondima yango uta tango nazalaki mwana moke. Pe soki oyo ezali solote boye nazali zoba. Oyo aleki bazoba nyonso kati na bato. Oyo Nzambe atinda la mokili. Na pesa bomo inangai mobimba pona likambo oyo.
And may I say this with sincerity, if I had 10,000 lives, I'd never change my opinion.
Petika naloba boye na bosembo. Soki nazalaki na bomoi nkoto zomi, nalingaki kobongo la tamo kete lolenge nangai ya komona makambo.
Now, healing is in reach of every person. Remember, healing is in you.
Sikawa, kubiki sabana nzoto ezali po na moto nyonso. Kubosa na te. Kubiki sabana nzoto ezali kati na yo.
God placed in the peach tree every peach that would ever be in it when he planted it in the garden.
Nzambe atiaki na nzete ya peche, bambuma. Ya peche nyonso oyo ilingaki kubima na nzete yango tango alonaki yango na kati na elanga.
See, you just the peach tree or the apple tree, the fruit tree just has to grow from drinking the water in the earth.
Bomoni bo nzete ya peche to nzete ya pomme to nzete oyo ebotaka mbuma esengeli bobele kokola wana ezali yango komela mai.
Now, each one of you has those potentials in you to deliver you. For it is God, since you've been planted into Christ by baptism. Not water baptism, spiritual baptism. You don't come into Christ by water baptism, by spiritual baptism.
Sikawa, moko na moko kati na bino azali na makokiwa na kati na ye. Pona kukangola ye, pambate, ezali Nzambe, uta olona makati na Kristo na nzela ya libatisi. Libatisi na maite, libatisi ya mulimu. Bakota kakati na Kristo na nzela na libatisi na maite, na nzela na libatisi na mulimu nde.
Tomorrow afternoon, the Lord willing, I'm speaking on that. How and what is the real application of it?
Lobi sima na nzanga soki nkolo alingi na kolobaliko na yango. Ndenge nini bazwaka yango pe musa na yango ezali penza nini.
We have in the afternoon, so we won't interfere with any of your services.
Tuko sala yango sima na nzanga po ebebisa manaka ya mayanga inabiso ata mokete.
Now look, each one of you here is standing as believers. See? Then the life that was in Christ is in you. If you could just see it.
Sika abotala, moko na binu azali awa lukola mundimi. Mundi nabongo bomo yu oyo, izalaki kati na Kristo, izali kati na binu. Ikoki kozala, soko okoki bobele komona yango.
It's the devil's business to keep you blocked off from that. Keep you blinded. He just let you be blinded. That's see, you don't know where you're going then.
Mosala na zabulu, izali ete, ako bako kangayo musika na yango. Ete, okoka kozala mukufimiso. Ako kibobele kutika yo ete ozala mukufimiso. Elingi koloba, omoni na tango wana okoye balisusu epai ozali kokendete.
A man that's blind cannot tell where he's going. He's got to seek the understanding from somebody who can see.
Moto oyo azali mukufimiso akoki koyeba epai azali kokendete. Asengeli koluka kozwa lisusu li uta na moto oyo akoki komona.
Until we can understand, somebody's got to tell us what's truth.
Liboso ete tokoka kososola moto mosusu asengeli koyebisa biso oyo solo ezali.
And Christ died for you, and you are transplanted from the world into Christ. And everything you have need of is right in you by the baptism of the Holy Ghost. Isn't that right?
Kristo akufa kipona yo. Pe apikola, opikola mina longwa na mokili, pona kokona makati na Kristo. Pe nyoso yo sengeli na yango, ezwami penza kati na yo. Nanzela na libatisi ya mulimu santo. Ezali bongote.
Now the only thing you have to do is just start drinking from that. And as the tree drinks, it begins to push out its leaves, its buds, pushes out its fruit each year.
Sikawa, eloko bobele moko yo sengeli kosale ezali ete obanda komela utana yango. Bongo tango nzete ezali komela mai, ebandi komi kobimisa nkasa na yango, kotoya pe kobota mbuma na yango mbula na mbula.
The fruit's not in the ground. The fruit is in the plant. How many understand that? Say amen.
Mbuma ezalaka na mabele te. Mbuma ezalaka na kati na nzete. Boni basosoli yango baloba amen.
The fruit is in the plant, and every plant has to drink from his fountain. As the rain comes down, gives that plant life to drink from. And as it drinks, it grows.
Na bongo, bomoni mbuma ezalakande kati na nzete, pe nzete nyonso esengeli komela uta na liziba na yango. Tango mbula enokaka, epesaka bomo ina nzete wana, po emela mai uta na yango. Pe wana ezali yango komela, ezali pe kokola.
And it's growing up until it comes to the full bud, just like the church has, to bloom out in this age.
Pe ezali kokola kino ekokoma na isika ya kobota felele ndenge penza lingomba ekomi po ebimisa felele na eleko oyo.
And as we drink, we grow. If the plant refuses to drink, then the plant cannot grow. And if you just believe it, now individually.
Pe wana ezali biso komela. Tozali pe kokola. Kasi soko nzete eboyi komela, nabongo nzete yango, ekoki pe kokola te. Pe soko bolingi penza kondima yango sikawa, moto na moto ye moko penza.
Of course, you know how the Lord does, show different things of what you've done and what you should not have done and so forth in the meeting.
Na tembete. Boye bindenge kolo asalaka. Alakisaka makambo ndenge na ndenge oyo sala pe oyo. Osengeli kosala te. Pe bongo na bongo kati na liangani.
We're hoping that the Holy Spirit would fall upon us this morning and do such. As we stood, I kept waiting. I think it's the nervous part, thinking downstairs they want us out of here. See? But they're wanting us, we're late now.
tozalaki kolikia na tongo na lelo ete Molimo Santo alingaki kokitela biso pe kosala bongo na bongo tango tozalaki. Kasi tokobaki kozela. Na kanisi ete oyo nde epesaka ngai motema mokuse tango nazali kokanisa ete kuna na se ya etage balingi ete tobima awa bomodi kasi bazali na posa na biso. Tolekisi tango sikawa.
But believe this with all your heart. Please do. If I found grace in your sight as a truthful person, believe this.
Kasi bondi malikambo oyu, na motema mobimba, na ponde libino bondima. Soki na zui ngolu liboso na bino, lokola moto oyu alobi solo, bondi malikambo oyu.
I'll put your hands on each other. Now look. Now the Bible didn't say these signs will follow William Branham. Didn't say it'll follow Oral Roberts only. Didn't say it'll follow Brother Kopp or somebody.
Sika wabotia maboko likolo na bamususu. Sika wabotala nzokande Biblia elobite bilimboyo bikolanda William Branham. Elobite ekobila bobele Oral Roberts. Elobite ekobila ndeko Kopp. To motomoko boyi.
These signs shall follow them, plural, that believe. If they lay their hands on the sick, they shall recover.
Bilembo yo, ikobila bango, na boike, bakondima. Soko bati maboko likona babeli, bakubika.
It's that power of God that's in you that brings to life. To the person you got your hand on, the life-giving source of the Holy Ghost.
Ezali nde nguya na nzambe, oyo ezali kati na yo, nde ezali kopesa bomoi, epai na moto oyo teli mloboko. Liziba ya Molimo Santo, oyo epesa ka bomoi.
Dear God, in the name of Jesus Christ, in this crucial moment, when the church may they stand at this second without nervousness. May the power that raised up Christ from the grave quicken to them just now the truth of the gospel that Jesus' commission was if they lay hands on the sick, they shall recover.
Nzambe mulingami, na kombo na Yesu Kristo, na tango oyo ya mutuya, wana lingomba, tika ete, bako kako telema, na second oyu, na motema mukuse tepe, tika ete nguya oyu, sekwisaki Kristo, longwa na kunda, epe sa bomoi na solo ya sango malamu, pona bango, kaka sikawa, ete etinda ya Yesu ezalaki ete, soko bati maboko, likolo na babeli, bakobika.
May ever demon power, ever sickness, every disease, every affliction, every tormenting thing that's happened to the people, may it leave just now by faith. As believing people, we ask it in Jesus Christ's name. Amen.
Tika ete, nguya nyoso ya milu mabe, makono nyoso, maladi nyoso, pasi nyoso, eloko nyoso yo, e komeli bato yo po na kotungisa bango. E bima, kaka sikawa na nzaya na kondima. Lokola bato yo bazali kondima, bazali na kondima, to sengi yango na kombo na Yesu Kristo. Amen.
Now raise your hands and give him praise if you believe that he does.
Sikawa, tombola maboko. Pebo pesa ye masanzoli, soki bondimiete, asali yango.
Dear God, this baby will die, Lord, unless this is done. I condemn this knot in the name of Jesus Christ. May it leave the innocent child. Amen.
Zambe mulingami, bebe oyu akukufa nkolo soko likambo oyu esalamite. Na pameli litutu oyu na kombo na Yesu Kristo, etika mwana oyu, ayebi na yeli kambote. Amen.
The doctors are trying. They say,
"Don't you?"
Sikawa, minganga bameki, kasi bakokite, ndi makaka.